wakkati jotta mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kedde kabaruji amin e fulfulde beete alalbaare sappo e joyi lewru utti hitande 2018. Jam waali moɗon sakiraaɓe heɗiiɓe yamde jeenayi sokki maari naatirenga ley laamu yelimani Ousmane Niall Boulo kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggi jannde to hoore jo terroriste en goto noddirteɗo Sultan Ouldou Badi naati e juuɗe kanankoɓe leydi Algérie omo sikkita wadde suutangoji kewɗi trafica ku drogue laataade hoore bonandaji kewɗi gaɗaari fewdude warɓe faabade Mali. Balɗe ɗiɗi caggal wote malinkoɓe ana domi jaabuji arandeji hedde honjotoɓe heɓe kulitide wote ɗiɗaɓo o gasi fayse bonandaji gaɗi ley leydi meɗen ndi tawta guykaji mataɗi ley nokkuji yogaje. Judde layyande ana wondi e lanindede hedde koltal mbasam an horsi sanne ka hitande hikkande coggu muɗum ɓeydeke eɗum wembi sottoɓe e sodoɓe fuu yo ɗiwoni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗade. Hoore jo terroriste en Sultan Ouldou Badi hokki hoore muɗum o watti hoore makko e juuɗe laamunkoɓe leydi Algérie ɗum waɗi ley yontere nde soldatsi en barkan ɗon ɓe france ɓe ana dartannomo lebbi kewɗi joni hollitama wiyede Sultan Ouldou Badi ana sikkita wadde suutangoji kewɗi trafikaku drogue wadde bonandaji kewɗi le sahangal fewtude e warɓe faabade Mali e haɓo ngo. Oumar Waygallo
omo wonno dow moto mo laamunkoɓe leydi Algérie kolliti Sultan Ouldou Badi o joƴƴini kaɓorɗe makko ɗe fuu dow tabal kañe e condindi mo haɓirto o hokki hoore makko. Oɗo gorko o naati e guɓal alkaydangal ila hitande 2006 eɓe gonno gollude golleji maɓɓe ɗi le lefol sahelngel caggal muɗum don wonno le yimɓele mawɓe gonnoɓe le fedde Mudiawo. Ɓe ɓoyino le saha leydi Mali eɓe gaɗano toon suutugol yimɓe kañe ko nandi e muɗum. Laamunkoɓe leydi Algérie ndi koɓe cifi dow RFI ɓe mbi Sultan Ouldou Badi wona kañumne arande guɓe terroriste en ɗe hokkitirde hoore muɗum. Ɓe mbi hitande 2017 ko yaata terroriste en capanɗe jeenayom kolli kohe muɗum en. Honjoto woɓɓe kay kolli tiwit sa yi eɓe gondi e gollude ɗiɗo golleji an hollita wiide sembe mabɓe aɗa wondi e ɓuytade le lefol sahel ngel ɗum waɗi soɓe gondi e hollude kohe mabɓe.
E wi Serge Daniel ngol selgol terroriste yaako Sultan Ouldou Badi ana wawi hollitinde wiide saabe ɓe gondi e jaalede ley sahel ngel batte immadaraji kewɗi ɗi soldatsi en france barkan gondi wadde leyɗe nokkuji. E wi Serge Fahan ana wawi tawede o jiɗɗo rende gurum makko saabi le hitande 2015 de hitande 2016 laamunkoɓe leydi Algérie dow dewral leydi Mali kolliti jaddinke joppuɗo kaɓorde hokki hoore muɗum fuu ana wawi nanho renade jukkotake. Keɗe ko Serge Daniel wi Mohamed Ali ag Aleyda dow faccitango Oumar Waygallo.
Yo ɗum golleji ɗimo fuɗɗuno arande golleji sottude ɓiɓɓe adama en kañe ko nandi e muɗum en. Tubakuɓe hewɓe nangonoɓe le nokkule ɗe koyɗe makko ana ley hen caggal muɗum nde mo naati eno guɓe jaadinkoɓe ɗe gordi. Wattu joni ana nandi tan honoɓe tampuɓe noon saabi de omo andi cuuɗi ministre en ɗi ana gondi e yaltinde le hen ɗatifaɓe ƴewto yala honoɓe kaani yaafirade yoga e jaadinkoɓe jaɓuɓe yoppude haaɓo. Ɗum waɗi so yaari oto banggue o ƴewto yala hono ɗiɗo golleji gordi. No laati fof ana hollita wiide ñalawma hande o kay eɓe gondi e tampude.
Sakiraɓe faɓeydor oɗon fa moɗon mbawi ƴewdude kabaruji fuu de helloji amin Facebook et Twitter fa dokkonde ko woni hakkillaji moɗon mbawi noddu dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Balɗe ɗiɗi caggal wote ɗiɗo ɓo hoorejo leydi gaɗaɗo alan jaɓɓiɗo hakkilo yimɓe fuu e jaabuji arandeji woodi ɗi ministére huminide laamorɗe hani hokkude nenno tafo honjotoɓe leydi meɗen e leyɗe goɗɗe ana gondi e hollitinde ko paami e golle o. Ɓe fuu ɓe jetti wote ɗiɗo ɓo fayse tawa ndenago huuɓa e ley leydi ndi tawta guykaji taykaɗi ley nokkuji yogaji caggal koɓe kolliti ko hani waɗede faya yeeso e woteji ngaroji honjotoɓe ana darde kala e pelle ɗe jaam e deƴƴere. Fa ɓeydor ene faam keɗen Oumar Waygallo e mumini sende
wote gaɗɗo le sappo e ɗiɗi lewru uttu ndu ɗum waɗi dow jaam e deƴƴere noon fedde union européenne nde hollitiri wiide. Ɗum e tawede fuu ɓe mbi jababuji ɗi futtinno gatte le beeme ande ɗe jamare nde fuu andana ɗum. Keɗemo kanko noddirteɗo Sisil Kengue o yo kanko laami pelle union européenne garɓe hoñjade wotee ɗi komo sifi dow hen.
Notre mission d'observation
yella fedde honjotoɓe union européenne yo suudu ministre humaniɗo golleji woteji hollitan nokkuule ɗo woteji mbaway waɗede goto goto kañi jababuji ɗum yalta goto goto. Omo dara ɗum honjotoɓe leydi ndi e kedde adunaru ndu fuu mbawa wonde juuɗe mabɓe le golleji sendugol jababuji.
Le leydi Mali ndi honjotoɓe kollitiwiɗi ɗiɗo woteji laaɓi sanne. Ɓe mbi fa ɗum ɓeyda laaɓude ƴewte yella hono suudu handu humnade no woteji ɗi worri hani joƴƴinirede nduɗo suudu hooke eto jawdi muɗum kañum tawi hoore muɗum. Keɗemo kanko Dramane Diarra kanko laami fedde APM nde komo sifi dow hen.
On aura essentiellement
sinano woteji di watte ewte fedde joine de hedanta fe goto idum hani wadede gillal lebbi arandeji de horejo leydi ndi jointe sariya bawdo hunchande dum hore an hani joinede dabareji e imma daraji famin gol woteji e bingu leydi yankaku ana wadde wattu fu kana hani mijen do kabaru nokule gonde e juude mangal pade murtube sabe de wona kambe ngoni humani be kabaru deena guleedi ndi
fedde nation jininde wadi no dango fewde e gede de futtino de wasariyaji leedi malindi le odo communique kanko antonio guterres o wadi no dango fewde e dartube lambe di oto yalla hono jam e deedir hani wartirde leedi malindi
lani ndaje julde layende kadungal burungal horsinede wattu joni o nanna wattu fu hana mo joni o tan yo mbasam ka hollitama wede hitande hikande cuggo mudum beydeke maitre mbasa mosuwaka kibirte nodo ujinere etemere joni yey joni fa ujinere etemere jetti sodobe sottobe fu edun torra dum be anandardadu e lamu o fiyana dum dabere fa bedure den fam kedden umar waygalo
idum borne sanne mbassan riisibe kollitiwidi nyaloma hande dum wana ko yafi fe le leedi meden di non suwobe do kollitiri wite be mbi sa yele lumoji di atawan idum tiidi sanne wattu jono malian hani fiide do hen dabare jowto yalla hono hani hebirde izin mudo e hore mun be mbi mbassan ngaydi be ciottata wattu joni o di ko buri hewde majji fa atawan di deuxième na goddi antodo tawete troisième no be ciuwiri furdum waylitirta ko yogabe do kollitiwidi cogum mbassan o ngabbi sanne sabi de won metriji ciottitedi fa udinere e temere jetti dum antiɗi ni sanne malinkoɓe kamɓe sottoɓe ɓe mbi wona kamɓe laati sababu muɗum kanko noddirteɗo Hammay Gambio o wi yimɓele garoɓe so cooda e juuɗe mabɓe kañum en jaata so ɓeyda cogguji ɓe mbi ñalawma hande ɓe cotta métre fu ko yaata ujunere e buti temeɗe joyi CFA ka ɓamoɓe kañum en jaata so cottaye ujunere temeɗe jeego na ujunere e temeɗe jeeti ɓe ɓeydi ley hendu wiide usine ngayɗo mbasa ngayɗi gondi e moƴƴineɗɗo jaata ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓele fu jeehi foftere ɗum e tawede fu kamɓe ñohoɓe machine ngaji ɗi kayi ɓe kollitiwde ɓe gondi heɓude ley hen keɓe mawɗe kanko noddirteɗo madame Diallo Gassiré Touré o holliti wiide ñalawma hande o yimɓele hewɓe kañum en gaddi toon kaddile muɗen kanɗe ñoheede tiiɗallaji ɗiɓe jogui tan jamare nde watta kaddile muɗen sina julde nde tuuki ɓe mbi ñalawma hande oɓe jogui toon kaddile kewɗe ñohaaɗe ɗe neɗɗo wawi ɓornade tawe fe yaha e tacca e mbasan ngayɗi le lumoji ɗi tawede wiide coggu muɗum ngabbi fo ko ɓuuri hewde malinkoɓɓe fu ɗum yiiɗi ɓornade le layya o wala fo dulluɗo wiide mbasa ana horsi sanne le malinkoɓɓe saabi de ko ɓuuri hewde jamare nde fu wiyan ɗum tan pari toɗa so garɗa min kebiki on sanne yolanɗo holle mawuri
kawrital kirci en gatta hitande fu ɓe noddirta kam biblique ngal fuɗɗiti ngal fuɗɗi ley lewru ottundu jokkina ley mali fu e mangal muɗum fa vacance sukaɓe l'école o timma fanda muɗum yo hollitinde e biɗude sukaɓe kirci en ko ɓuuri hewde muɗum fu koɓe gatta ley o wattu nenno koɓe daranto joni koɓe kolliti wiide yo fa sukaɓe gatta koyɗe muɓɓe dow dartugol jaam e deƴere ley leydi mali ndi fa ɓeydura ene faam keɗɗen Oumar Waygalo e mumin sendebu
fuɗɗaɗo gila hitaande 1947 e juuɗe pasteur Jack Smith fa handen chrétien en ana tabba finatawal ngal hitaande fu iɗum lalline wattu nde école udda yo wattu julde kañi dartugol diina immade kawrital ngal yo faminde kañi janginde chrétien en do diina ɓuri fur sukaɓe yo ɗum holliti wiide pasteur Nunkolo Sogoba
nafa o golle yo fa sukaɓe keɓa jangine nde o wattu mo gondi e foftere oɗon andi diina fa faame an han tawe ana likkoye yimɓe kinataw e sukaɓe ana jangguine yalla eɓe anda Allah saabi sini a anda Allah fayse won e hoorema a wawa wadde golle muɗum joni a tawan ɗum won e koye yimɓe ka ngala faam muɗum ɗum waɗi wattu o min daranoto jangguindeɓe yalla ɓe keeɓa andude
Allah
sisili majji ana waylta hitaane fu ka batte tiɗalaji gonɗi le leydi mali ndi gila hitaane 2012 sisili majji ana dow jaam e deƴƴere kañi dental hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi keɗena pasteur Numunkolo Sogoba
fedde fu won sisili mo suɓanete ka sisili ɗi min ɓuuri ɓamude nafooji sanne yo hollitindeɓe hono politique ko worri caggal ɗum miɗen ɓama sisili ngaji goɗɗi hono mo haala muɗum woni do ɗemle himɓe ñande fu misalu haala jam
e wi keƴaɓe diina chrétien yokaɓe iɗum laato sababu micintinde sukaɓe do ko ɓetti saabe de yo kawrital jande kañe kulleji kewɗi do diina
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakiraɓe jandaro en kabaruji pittu ɗi région ŋaji meɗen hen ɓuɗira nde laamu sigaso pikkugol nayyi sakkade ñaw fuɗɗi keñe lumuni ley cercle kadiolo ngol pikkugol kanngol jokkinde fa sappo lewru septembre waroro ndu waɗan fa ko ɓuuri nayyi ujunaji capantati e joyi pikke wutunere en jetto jahan ley gelle gonɗe ley o arrondissement fa pikka ɗi dabaji e jaltirama nde laamu kayi bandiji gonnoɗi dow moto nanno kippeke altinere nde dow gendi mare natire nga kañe lambatara les cercle yelimani ɓe nenno ko hollita wiyeɗo ɓe kippeke no ɓe keeli boutique aji kewɗi nenno ɓe jaadidu jawdi kewdi ɗ woni ko himɓe kollitiwide gendarme en on nokku ana gondi e wadde horgo yalla ɓe naata e juuɗe nenno ɗo kaddude ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere nde ana wodi wassalam
Sido Tamani